Abantu bo muteraganyire mu baffe maguru nyondo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II mu ssaza ly'e Gomba bajjanjabiddwa endwadde ez'enjawulo ku bwereere mu lusiisa lw'ebyobulamu olutegekeddwa eruuyi eyo okulaba ng'abantu b'omuteregga babeera balamu bulungi nnyo. Wano essaza Gomba likwataganye n'ekitongole ki Federation of Uganda Dental Students Association ne bajjanjaba abantu b'omuteregga endwadde ez'enjawulo wabula ng'essira lisiddwa nnyo ku ndwadde ezitawanya amannyo mu ngeri ez'enjawulo. Kitunzi William Fred Mugabi omwami wa Ssaabasajja Kabaka amulamulirako essaza ly'e Gomba yeebazizza nnyo omuteregga olw'okufaayo ku bulamu bw'abantu be.